Aqua Records.
I got my real homes, Naku Sos and Dosti Watch. One and it got the art of the party. When I step in, I stage, like a fire, you imagine. You bonga sana mwembe, no se mam kati, yam kati, yam kati, mwembe, no se mam kati. Mchezo vile, mcheza, mini party, yam kati, mwembe, no se mam kati. Yashana mjukaji pata kati kati, yam kati, mwembe, no se mam kati. Mchezo vile, mcheza, mini party, yam kati, mwembe, no se mam kati. Mishana mikitaji pata katika. Nili uambia mtakwa na kazi mpora dangwa miski. Nafanya zile vitu mnate kufanya zingi. Reach up back on the summer nwela hapo ni my G's. Don't my niggas all the ready for sharpening ideas. Mtaku ni copy but I'm shindwa na my ideas. Akauna shuguli ya kichele nda side. People chase me even if all of them was the mother lada. Ama kila brada hakuna anada. Wakiuliza woni nani miwa gana choma shada. Blow up your umage, your kitchen piece another hot one. Mama been a bad son, killing everyone. I got out, never really run son. Wanna buy a mansion, 505 cars. They don't wanna listen, I'ma tell them with a gunshot. Deportes is someone son, tryna get a ransom. Coulda never make it, kama singe kuwa bad man. I got my real homies, Naku Sos and Dosti Watch. Wanna lift a gun, they are top the party. When I step in, I stage, like a fire, you imagine. Nyubonga sana mwembe, don't say mam kati. Yam kati, yam kati, mwembe, don't say mam kati. Mchezo vile mcheza, mni pati, yam kati, mwembe mese mam kati. Yashana mikitaji pata kati kati, yam kati, mwembe mese mam kati. Mchezo vile mcheza, mni pati, yam kati, mwembe mese mam kati. Yashana mikitaji pata kati kati.
Ni wakulia, nili wamulie, bulizia. Chunga kulia, niko na waridi na isia. Ishia, ishia, niko kwa njia na sitolia. Ishia, waria, kamu na kili na kidimia. Fisi ni ya kulia, fisi ya kamu takanyagia. Siri ni ya dunia, siyazi chachisha, nita kurudia. Hapa kat K.O. lizimwa duka lamba down. Hama, nyundo, unapigwa duna shuffle dead. Blanda, gumbo, mshende miukata kwa dem. Usfos sana, kwa nini flow tachisha. Uscop sana, kwa nina na glock matisha. Uscry sana, ni trapu nanza maisha.
I got my real homies, Naku Sos and Dosti Watch. Wana nitaga the art of the party. When I step in, I stage, like a fire, you imagine. Nyubonga sana mwembe, don't say mam kati. Yam kati, yam kati, mwembe, me say mam kati. Mchezo vile licheza, mini party. Yam kati, yam kati, mwembe, me say mam kati. Yashana mingitaji pata kati kati. Yam kati, yam kati, mwembe, me say mam kati. Mchezo vile licheza, mini party. Yam kati, yam kati, mwembe, me say mam kati. Mishana mikitaji pata kati kati.
Yo, yo tumefika na tupotezi muda. Wanafaa kujoini mida ya kutambua mambuda. Life ni good ba, na tafta chizi beguda. German machine gosho do warunda kakirunda. Jina ni JP, madimanga kwa mta utanipata site. Tosi mama ndio ni KP. Muingi yadi sehemu waganyeti. Wacha neti machaji wako ni andama ni waseti. Niko container na mamurio wako teina. Ni vichwa mbaya zikilipuka uwezi wa contain. Mabao na ting hard kwa bao jaja na complain. Kwa mta mini master na menta kocha na kutrain.
I got my real homies, Naku Sos and Dosti Watch. Wana nitaga the art of the party. When I step in, I stage, like a fire, you imagine. Nyubonga sana mwembe, don't say mam kati. Yam kati, yam kati, mwembe, me say mam kati. Mchezo vile licheza, mini pati. Yam kati, yam kati, mwembe, me say mam kati. Yashana mingitaji pata kati kati. Yam kati, yam kati, mwembe, me say mam kati. Mchezo vile licheza, mini pati. Yam kati, mwembe, me say mam kati. Yashana mingitaji pata kati kati.